Yaga. Don't be selfish, baby.
Yes, sabuni ni ejiki, ni ejiki, ni ejiki.